boss. La bondi mu moyo mwana gondira mumbaye. Ugenda nusamuloti ne mpulira ngonzitaye. Waliwo ne bye tulina okukola nkimanyi obimanyi. Uwe nolola bulozo mutima kugenda kwabika. Ononya kabuna mawanga, labanze kabuna mawanga. Ononya muntu akwagala, kati nze muntu akwagala.
Nakubite kanzu, kanzu yomulela. Njagala ofuluma ondabe, tesifanana balela. Gwe musayi gwange, mama w'abaana bange. Sibuko y'obulamu bwange, zuno kukimye tugende. Mukwabe sawa yeno, sawa 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 le.
You are my sunshine, sawa 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 le. Mtesa ntituokere,
kandi munda.
Shua, mtesa ntinyingire,
tushoka kulia.
Shua, mtesa ntituokere,
kandi munda.
Shua, mtesa ntinyingire,
tushoka kulia.
Ononya kabuna mawa. Kabuna mawanga,
yes,
ononya muntu akwagala,
yes,
kati nze muntu akwagala.
Chebaita mukwano sanyu,
sanyu.
Siri kulabya naku,
naku.
Nseri mwabalungi nkumu, gomo basinge nkumu.
Twogerenga nyingide ze kwembera mulamu ye malala. Banzize ngobe kubo mnuke, nga sitide na mbalirira. Mtesa ntituokere.
Kabuna mawanga, labanze kabuna mawanga. Ononya muntu akwagala, kati nze muntu akwagala.
Oline salongo, tuzale balongo.
Oline salongo, atakubwa mugongo.